Body lako linaitani, na hizo chuchu sa sitani, nikuchelaze kama gitani, kasi shuka shuka down low.
Demand them, not them a kia match me. Fire them, wako kia garena for me.
Yeah.
Drop it on nicely.
What are you stopping at this thing?
Everything I read.
Kata, 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 nyonga mpaka chini,
kata.